But you know, even though he fell so badly,
lakini unajua ingawaje alianguka vibaya,
he didn't just fall altogether.
Hakuanguka tu kabisa.
6 weeks later, he was preaching on the day of Pentecost.
Majuma sita baadaye alikuwa anahubiri katika siku ya Pentecost.
He cursed and he swore and he said, "I've never heard of Jesus."
Alilaani akakataa akasema huyu jamaa simjui.
But 6 weeks later, that same man was standing up in the city of Jerusalem and he was preaching and 3,000 got saved.
Majuma sita baadaye huyo huyo mjamaa alisimama katika mji wa Yerusalemu akahubiri na watu 3,000 wakaja kwa Bwana.
One day he's badly falling into sin, but 6 weeks later he's winning thousands to the Lord.
Siku moja ameanguka katika dhambi, amemkataa Yesu, majuma masita baadaye anawanyakua maelfu kwa Bwana.
Simon, Satan wants you, but I am praying for you that you will still go on believing.
Simoni Petro, shetani ametamani kukupepeta lakini na kuombea utaendelea kuwa na imani kwa Mungu.
And maybe there's somebody here today who's fallen badly.
Pengine kuna mtu hapa ambaye ameanguka vibaya.
Maybe it was because of a time of change.
Pengine ilikuwa kutokana na hali ya mabadiliko.
There was a change in your life. Maybe you lost your job. Maybe something happened in the family. There was a big change in your life.
Pengine ulipoteza kazi yako, kutokea kitu kikubwa katika jamii yako, kulikuwa na mabadiliko makubwa katika maisha yako.
And then you began to do things that you shouldn't do and you made mistakes.
Na ukaanza kufanya makosa.
You wandered from the Lord.
Ama pengine ukaacha njia ya Bwana.
Maybe you spoiled your life.
Ama pengine ukaharibu maisha yako.
Maybe you damaged yourself in something that you did that you shouldn't have done.
Pengine ukaharibu maisha yako ama mwili wako katika kitu ambacho haukupaswa kukifanya.
Maybe you cursed and you swore and you said, "I don't know this Jesus."
Pengine ulilaani ukakataa ukasema huyu Yesu mimi simjui.
Well, you can still recover.
Naweza kuambia kwamba unaweza kumrejea Bwana.
On one condition.
Katika hali moja, kwa hali moja.
On condition that you believe.
Kwa hali moja tuna hiyo hali ni uamini.
I have prayed for you. There's one thing I'm praying for you. There's many things I'm not praying, but I'm praying this. I'm praying one thing for you, Peter, that you will believe.
Kuna kitu kimoja na kuombea. Kuna kitu kimoja na kuombea Petero kwamba utaamini.
But you'll go on just knowing that I'm the Savior.
Kwamba utaendelea kujua kwamba mimi ni mwokozi.
You'll know that my blood was shed for you.
Na ujue kwamba damu yangu
ilikuwa kwa ajili yako. You will know that I'm alive from the dead.
Na mjue kwamba nilifufuka kwa wafu.
And even though you make great mistakes, I'm praying that you will believe.
Ingawaje umefanya makosa makubwa, naomba kwamba uendelee kuamini.
I have prayed for you that your faith does not fail.
Nimekuombea ili imani yako isipunguke.
The Bible says that Jesus is praying for us now.
Biblia inasema kwamba Yesu anatuombea sasa.
Right now he's praying for us.
Sasa hivi Yesu anatuombea.
And he prays, "Father, I will that they get to be with me where I am in glory."
Anaomba kwamba Baba, ni mapenzi yangu makusudi yangu kwamba waweze kuwa nami mahali nilipo katika utukufu.
He prays, "Father, I pray that you will keep them from the evil one."
Anasema kwamba Baba, nawaombea uweze kuwaepusha na yule mwovu.
He prays, "Father, I pray that they might all be one just as we are one."
Anaomba kwamba Baba, naomba waweze kuwa kitu kimoja jinsi vile sisi tulivyo kitu kimoja.
So a time of change is a time of danger, but you can know that Jesus is praying for you.
Kwa hivyo wakati wa mabadiliko ni wakati wa hatari, lakini unaweza kujua kwamba Yesu anakuombea.
And he's praying that your faith will not fail.
Kwa hivyo anakuombea na imani.
And he's telling you, you can come through that time of change as long as you trust God.
Na anakuombea kwamba ujue kwamba utapitia hiyo hali ya mabadiliko ukielekeza imani yako kwa Mungu.
Trust God.
Mtumainie Mungu.
When you lose your job, trust God.
Unapopoteza kazi yako, mtumainie Mungu.
When you lose some friend, trust God.
Unapompoteza rafiki, mtumainie Mungu.
When there's some tragedy in your life, trust God.
Wakati kuna matokeo mabaya katika jamii yako, mtumainie Mungu.
When you make a mistake, trust God.
Wakati unapofanya makosa, mtumainie
Mungu. Go on believing, go on trusting God.
Endelea kuamini, endelea kumtumainia Mungu.
Jesus says, "I'm praying for you that you won't stop believing."
Yesu anasema kwamba na kuombea usiache kuamini.
And you know, Peter did not stop believing.
Na unajua kwamba Petro hakuacha kuendelea kuamini.
Even though he made a bad mistake and he let the Lord down, he still was believing.
Ingawaje alifanya makosa na akaweza kumkataa Yesu, aliendelea kuamini.
When Jesus looked upon him, the Bible says he wept.
Wakati Yesu alipomtizama, Biblia inaeleza kwamba Petro alilia.
He knew what he had done.
Alijua kwamba alikuwa amefanya makosa.
He knew that Jesus was the Savior.
Alijua kwamba Yesu ni mwokozi.
He still had faith in his heart.
Alikuwa na imani katika roho yake.
Although he made a bad mistake, he still was believing.
Ingawaje alifanya makosa mabaya, alikuwa bado anaamini.
So a time of change is a time of danger.
Kwa hivyo wakati wa mabadiliko ni wakati wa hatari.
A time of change is a time when Jesus protects you.
Na wakati wa mabadiliko ni wakati ule ambapo Yesu anakulinda.
And then thirdly and lastly this morning,
alafu kitu cha tatu na cha mwisho,
you need to know, but just as God was faithful to you before, he's going to be faithful to you in the future.
Inakupasa ujue kwamba jinsi vile Mungu alikuwa mwaminifu kwako kabla, ataendelea kuwa mwaminifu kwako hata siku za usoni.
Jesus says to his disciples, there's some big changes going to come in your life.
Yesu anaambia wanafunzi wake kwamba kuna mabadiliko makubwa yanakuja katika maisha yenu.
You're going to be doing things in a different way.
Na mtafanya vitu au mambo katika njia tofauti.
And I will not be with you anymore in my body. I'll give you the spirit, but I will not be with you in the body.
Na sitakuwa pamoja nanyi katika hali yangu ya mwili, lakini nitawapatia Roho Mtakatifu.
But says Jesus, let me ask you a question.
Akasema acha niwaulize swali.
You remember that time before and I sent you out.
Akasema mnakumbuka ule wakati niliowatuma nje.
And I sent you out without a purse, without a bag, without any sandals. I sent you out just trusting upon the people of Israel to provide for your needs.
Je, akawauliza, hapo nilipowatuma hamna mfuko, hamna mkoba wala viatu, na mlikuwa mnatumainia watu wa Israeli kuweza kuwatimizia mahitaji yenu.
Now says Jesus, Peter, can I ask you a question? Did you lack anything?
Sasa akamuuliza Petro, acha nikuulize swali. Je, mlipungukiwa na kitu?
When you look back over your life,
je, mlipungukiwa na kitu katika maisha yenu?
And you see the way I led you before, did you lack anything?
Na ule wakati nilipowatuma hapo awali, mlipungukiwa na kitu?
Did I let you down?
Je, niliwakosea?
Was I unfaithful?
Je, niliwapungukia?
Did you starve? Did you have no food?
Je, mlikosa chakula?
Did I let you down those days before when I told you what to do? Was I not faithful to you?
Je, niliwakosea? Si nilikuwa mwaminifu kwenu?
Did you lack anything?
Je, mlipungukiwa na kitu?
Can I ask you the same question?
Wacheni waulize hilo hilo swali.
Has God been unfaithful to you?
Je, Mungu amekosa kuwa mwaminifu kwenu?
Have you ever discovered that God let you down?
Je, umewahi gundua kwamba Mungu wakati mwingine hukukosea anakuachilia?
Did he abandon you?
Je, amewahi kuku
When you had no job, did you starve?
Wakati ulikosa kazi, je, ulikufa kwa njaa?
Has God ever let you down?
Je, Mungu amewahi kukuasi?
I don't think so.
Mimi sifikiri hivyo.
You've let him down, but he's never let you down.
Wewe umemkosea, lakini yeye hajawahi kukukosea.
Maybe you've been unfaithful to him, but he's never been unfaithful to you.
Pengine umekosa kuwa mwaminifu kwake, lakini yeye hajawahi kosa kuwa mwaminifu.
And he never broke any of his promises.
Hajavunjilia mbali ahadi yake yoyote.
There was nothing he ever promised you and then he broke his promise. He's never been like that to you.
Hakuna kitu chochote amekuahidi alipo akosa kutimiza.
Do you remember that question that Jeremiah asked? It's in Jeremiah chapter 2. Jeremiah, when the people of Israel were becoming so unfaithful, Jeremiah said, What wrong did your fathers find in me?
Katika Yeremia mlango wa pili,
when the people of Israel were forsaking the Lord, Jeremiah chapter 2 verse 5.
Katika Yeremia mlango wa pili kifungu cha 5, wakati wale walipokuwa wanaasi Mungu wao, Bwana asema hivi, baba zenu waliona dhuluma gani kwangu hata wakafarakana nami wakafuata ubatili nao wakawa ubatili.
What fault did your fathers find in me?
Walipata mafarakano gani ndani yangu?
Have you ever lacked anything?
Je, umepungukiwa na kitu chochote?
Has God ever been unfaithful? Has God ever badly treated you?
Je, Mungu amekupungukia ama amekutendea mabaya?
Has God ever broken any promise to you?
Je, yeye amewaivunjilia ahadi yoyote kwako?
No.
La. La.
God's always been faithful.
Mungu amekuwa mwaminifu.
And when we look back over our lives, God is always with us.
Ukiangalia nyuma katika maisha yetu, Mungu amekuwa mwaminifu.
We think of times when we were in trouble and God rescued us.
Tukifikiria wakati tulipokuwa katika shida na matatizo, Mungu akatuwaua.
We think of times when we were in financial need and God came to our aid.
Tunafikiria wakati tulikuwa katika mahitaji ya kifedha na Mungu akatimiza mahitaji yetu.
We think of times when we made a mistake but God forgave us and he picked us up again.
Tunafikiria wakati tulipofanya makosa, Mungu akatusamehe na akatuinua tena.
As we look over the past of our life, he has never been unfaithful to us.
Tunapoangalia katika hali yetu ya maisha iliyopita, tunaona kwamba Mungu hajawahi kosa kuwa mwaminifu.
So Jesus said, when I sent you out before, did you lack anything?
Kwa hivyo Yesu akawauliza, nilipowatuma hapo awali, je, mlipungukiwa na kitu?
Did I not fulfill my promises?
Je, sikuwahi watimizia ahadi zangu zote?
When I sent you out without a purse, did you ever starve?
Mlienda nje bila mfuko, je, mlikosa chakula?
Did you lack anything? And they answer, no Lord, we lacked nothing.
Je, mlipungukiwa na kitu? Na wakasema, la Bwana, hatukupungukiwa na chochote.
You were always faithful to us.
Kila mara ulikuwa mwaminifu kwetu.
And so Jesus says, but now there's a new stage.
Lakini Yesu akasema, lakini sasa kuna mabadiliko.
Now there's a change.
Sasa kuna mabadiliko.
Now you won't be getting your money from Israel. I'm sending you outside of Israel.
Sasa hamtakuwa na pesa nyingi kutoka Israeli, na watuma nje ya Israeli.
You didn't have a purse before, but now you'll need one.
Hamkuwa na mfuko hapo awali, sasa mnahitaji mfuko.
You didn't have a sword before, but now you will need one.
Haukuwa na upanga hapo awali, sasa unahitaji upanga.
Changes are coming into your life.
Mabadiliko yanakuja katika maisha yako.
You'll be in places you've never been before.
Utaenda mahali ambapo haujawahi fika hapo awali.
And Jesus says, I will not be with you in the body, I'll be with you by the Spirit.
Yesu anasema kwamba sitakuwa nanyi katika mwili wangu, lakini nitakuwa nanyi katika kiroho.
But just as I was faithful to you before, I will be faithful to you now.
Lakini jinsi vile nilivyokuwa mwaminifu kwenu hapo awali, nitakuwa mwaminifu kwenu sasa.
Just as you never lacked anything before, you will not lack anything now that the changes are coming.
Jinsi vile tu hamkupungukiwa na kitu chochote hapo awali, hamtapungukiwa na kitu chochote sasa hata kama mabadiliko yanakuja.
Three things you need to know about changes in your life.
Vitu vitatu ambavyo unapaswa kujua juu ya mabadiliko katika maisha yako.
It's a time of danger.
Kitu cha kwanza ni wakati wa hatari.
But it's a time when you can know Jesus is praying for you.
Lakini pia ni wakati ambapo unaweza jua kwamba Yesu anakuombea.
And the secret is to go on believing.
Na siri ni uendelee kuamini.
And it will be a time when you will prove the faithfulness of God all over again.
Na ni wakati ambapo utaweza kuthibitisha uaminifu wa Mungu tena na tena.
He was faithful to you before, he'll be faithful to you again.
Alikuwa mwaminifu kwako hapo awali, atakuwa mwaminifu kwako
tena. He was faithful to you when you got your money in one way, he'll be faithful to you when you get your money in another way.
Alikuwa mwaminifu kwako ulipopata pesa zako katika njia nyingine, atakuwa mwaminifu kwako utakapopata pesa zako katika
Whichever way the Lord leads you, he's going to be faithful to you.
Katika njia yoyote ile ambayo Mungu atakuelekeza, atakuwa mwaminifu.
Maybe those days when you did things that way, they're finished.
Pengine zile siku ulipokuwa unafanya mambo yako katika ile hali, hizo siku zimeisha.
He says to the disciples, those days when you didn't carry a purse, they're finished.
Zile siku ambazo hamkubeba mfuko yenu zimeisha.
And God may come to you and say, those days when you were there, those days are finished. Those days when you were doing things like that, those days were finished. I'm leading you into something new.
But
I was faithful to you in the old way, I'll be faithful to you in the new way.
Lakini jinsi vile nilikuwa mwaminifu kwako katika siku zilizopita, nitakuwa mwaminifu kwako katika hizi siku zinazokuja.
Life goes forward as great changes come.
Na maisha yanaendelea mbele, maisha yanaendelea mbele wakati mabadiliko makubwa yanapokuja.
Don't always be just trying to stay where you are.
Na usifurahie tu kutulia mahali ulipo.
Don't always just try and do the same thing forever and ever and ever and ever.
Usifurahie ama usijaribu tu kurejea na kufanya kitu katika hali moja, hali moja, hali moja milele.
Let the Lord lead you into new things.
Wacha Bwana akuelekeze na akuongoze katika mambo mapya.
Every year of your life, do something for God that you've never done before.
Kila mwaka wa maisha yako mtendee Bwana kitu ambacho haujawahi tenda hapo awali.
Maybe you've never gone on a mission for the Lord before.
Pengine haujawahi kwenda kuhubiri hapo awali.
Well, do it. To do something which you haven't done before.
Fanya kitu ambacho haujawahi fanya hapo awali.
Maybe you've never had a time of prayer and fasting for a couple of days. You've never done it before.
Pengine haujawahi funga kula na kunywa kwa siku tatu hapo awali.
Well, do it. Do something new.
Fanya kitu kipya.
Do something for God that you've never done before.
Mfanyie Bwana kitu ambacho haujawahi fanya hapo awali.
Let God leave behind an old stage and carry you into a new stage.
Wacha Mungu awache hali yako ya zamani nyuma na kuelekeza katika hali mpya.
And sometimes he forces you to change.
Na wakati mwingine anakulazimisha ubadilike.
Sometimes he doesn't give you any choice.
Wakati mwingine akupati uchaguzi.
Jesus said, I'm leaving you. I'm going to heaven. Let not your heart be troubled. I'm not even going to ask your permission. I'm going.
Yesu aliwaambia mimi naondoka naelekea mbinguni hata siwaombi ruhusa mimi naenda.
He didn't give them any choice.
Hakuwapatia uchaguzi wowote chaguo lolote.
He didn't say, well, I'll stay a bit longer if you want me to.
Hakuambia unajua mimi naweza kaa na nyinyi hapa mkitaka nikae.
No, he just said I'm going.
Aliwaambia mimi nimetoka
nimeenda. Going to my father.
Naenda kwa baba yangu.
It's to your advantage. When I go away, I'll give you the spirit.
Ni vyema kwenu nikienda kwa maana nitawaletea Roho Mtakatifu.
He didn't give them any choice. When he put a change upon their lives.
Hakuwapatia chaguo lolote alipoleta mabadiliko katika maisha yao.
And you can be quite sure that God will not allow your life just to go on the same way for year after year after year. God will not allow that.
Na nitakuhakikishia Mungu hata ruhusu maisha yako yaendelee tu kwa katika hali moja mwaka baada ya mwaka, mwaka baada ya mwaka. Mungu hata ruhusu.
And it's going to happen in Kenya.
Mambo yatendeka hapa Kenya.
We are not going to have the same president in 5 years' time or even 3 years' time.
Sisi hatutakuwa na rais yule yule katika muda wa miaka mitano au pengine miaka mitatu.
It's going to change.
Kutakuwa na mabadiliko.
Nothing we can do to stop that change. It's going to come.
Hakuna chochote tunachofanya kusimamisha hayo mabadiliko, lazima yatokee.
And things will be different.
Mambo yatakuwa tofauti.
At the moment we have a safe president. One day maybe we won't. Who knows? Things are going to change.
Wakati huu tuko na rais ambaye ameokoka. Wakati mwingine tunaweza kuwa na rais ambaye hajaokoka, hatujui.
And the change will be full of dangers. The change will be full of dangers.
Na mabadiliko yatakuwa na hatari.
I tell you something that will not change.
Lakini hata niambie kitu ambacho hakitabadilika.
God's faithfulness will not change.
Uaminifu wa Mungu hautabadilika.
He'll be faithful in the old way, he'll be faithful in the new way.
Vile amekuwa mwaminifu katika njia zilizopita ama siku zilizopita, atakuwa mwaminifu katika siku zilizopita.
Through all of the changes, he stays with us.
Kwa hivyo katika mabadiliko yote Mungu atazidi kuwa pamoja nasi.
He says, I'm praying for you. I'm there at the right hand of the Father praying that you'll have faith.
Anasema kwamba nawaombea, niko pale katika mkono wa kuume wa Baba nawaombea.
And then when you experience these changes,
alafu wakati mnapopitia haya mabadiliko,
and you take them in the right way,
na uweze kuyachukua katika hali inayofaa,
it equips you for ministry.
inakuwezesha uweze kuwa mtu aliyetimilika kwa huduma.
Satan, Simon, I've prayed for you that your faith will not fail, but I know you're going to fall. I know you're going to fall.
Najua Simon nimekuombea shaka kupepeta najua utaanguka.
But I'm praying that you won't stop believing.
Lakini nakuombea usiwache.
And when you have turned back, strengthen your brethren.
Na wakati ule umerejea tena watie nguvu wa wenzako.
When you've been through this change and you've fallen, you've got up again and you're going on, you will have a ministry to other people.
Wakati umepitia mabadiliko, umeanguka na umesimama, utakuwa na huduma kwa watu wengine.
Strengthen your brothers and sisters.
Uweze kuwatia nguvu ndugu kwa dada zako.
And when you go through a time of change, maybe you do well, maybe you do badly, but you go through a time of change, it equips you to minister to others.
Wakati unapopitia haja mabadiliko na pengine unafanya vizuri ama unafanya vibaya, inakutia nguvu ama inakuwezesha uweze kuwa mtu mkamilifu kwa huduma.
You learn new things.
Unajifunza vitu vipya.
You learn new things about Jesus.
Unajifunza vitu vipya kumhusu Yesu.
You learn new things about yourself.
Unajifunza vitu vipya kumhusu.
You discover that you're not as strong as you thought you were.
Unagundua kwamba wewe
hauna. Peter says, Lord, I'll never deny you. I'll go to you to death. I'll not deny you.
Unagundua kwamba hauna nguvu jinsi ulifikiria uko nazo. Ndio Petro alisema, Bwana siwezi kukuazi sita kukataa.
But he didn't know himself.
Lakini hakujijua mwenyewe.
He wasn't as strong as he thought he was.
Hakuwa mwenye nguvu vile alifikiria
alikuwa nguvu. But after it's all over, although he lets the Lord down, the Lord doesn't let him down.
Na ingawaje yeye anamwasi Mungu, Mungu hamwasi yeye.
And if he will go on believing, when he comes out the other side, he'll be able to minister to others.
Na akiendelea kuamini, akipita majaribio, ataweza kuwahudumia wenzake.
He'll know himself a bit better.
Atajitambua yeye mwenyewe vizuri
zaidi. He'll know how faithful Jesus is.
Na atajua jinsi vile Yesu ni mwaminifu.
He'll know that he was able to recover because Jesus was praying for him.
Alijua kwamba aliweza kuinuka kwa sababu Yesu alikuwa anamuombea.
When you have recovered and you've turned around, strengthen your brothers and sisters.
Wakati umeinuka na umepinduka, watie wenzako nguvu.
When God has been faithful to you.
Wakati Mungu amekuwa mwaminifu kwako.
And you've come through a time of change.
Na umepitia hali ya mabadiliko.
You learn things.
Unajifunza vitu.
You learn about yourself.
Unajifunza vitu kujuzu.
You learn more about God.
Unajifunza vitu kuhusu Mungu.
And you are a bit more equipped to minister to others.
Na unakuwa umetiwa nguvu zaidi kuwahudumia wenzako.
Are you facing a time of change?
Je, umekumbana wakati wa mabadiliko?
Go on believing.
Endelea kuamini.
Trust God.
Mtumainie Mungu.
Don't let anything discourage you.
Usiwache kitu chochote kikufishe moyo.
Watch and pray.
Uendelee katika hali ya kutazama.
God's not carrying you forward, God's carrying you. God's not carrying you backwards, he's carrying you forward.
Na Mungu hakurejeshi nyuma, anakubeba kuelekea mbele.
He's training you, he's equipping you.
Anakufunza, anakuwezesha uweze kuwa mzuri kwa huduma.
Get ready for new things.
Anakufanyia mambo mapya.
Maybe even get ready for new countries.
Ama pengine anakutengeneza uende katika nchi mpya.
Don't try and stay where you are.
Usijaribu kukaa na kudumu mahali uliko.
Let God change you.
Wacha Mungu akubadilishe.
Let God move you forward.
Wacha Mungu akusongeze mbele.
You'll come into new areas of ministry.
Utakuja katika hali mpya katika huduma.
For him.
Katika hali katika.
Let's stand and we'll just pray for a moment. Let's stand and come to the Lord in prayer and just tell him that we want him to work in our lives.
Tusimame tuweze kuja mbele ya Bwana katika hali ya maombi.
We want him to carry us forward.
Anataka kutuelekeza mbele.
We give him permission to introduce these changes in our lives.
Tuweze kumpatia ruhusa na nafasi ya kuleta mabadiliko katika maisha yetu.
Take us places he hasn't taken us before.
Atupeleke mahali ambapo hajawahi kutupeleka hapo awali.
Put us through things we haven't experienced before.
Atupitishie mambo ama vitu ambavyo hatujawahi viona hapo awali.
Maybe some of the changes will be difficult.
Pengine mabadiliko mengine yatakuwa magumu.
But let's tell him we trust him.
Wacha tuseme kwamba tunakuamini.
Trust him.
Tunakutumainia.
In all of the changes that he puts upon us.
katika yote mabadiliko anayoleta katika maisha yetu.
Let's come to the Lord.
Tuje katika Bwana.
Father, we come to you in the name of our Lord Jesus Christ.
Baba, tunakuja mbele zako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
We just thank you for the way in which you will not let us stay just where we are.
Tunakuomba kwa maana hautaturuhusu tuzidi tu kukaa mahali tulipo.
You want to carry us forward.
Ungependa kutupeleka mbele.
You want to teach us new things.
Ungependa kutufunza mambo mapya.
You want to train us to serve you and your kingdom.
Ungependa kutufunza tuweze kuhudumia katika ufalme wako.
You want to make us useful in your church.
Ungependa kutufanya tuweze kuwa watu wa manufaa katika kanisa lako.
Oh God, we put ourselves in your hands.
Baba, tunajikabidhi katika mikono yako.
Just help us to watch and pray.
Baba, utusaidie tuweze kudumu katika hali ya kutazama na kuomba.
Help us to know that Satan desires to make us fall.
Utufanye tugundue kwamba shetani angetamani tuanguke.
But Lord, we want to watch.
Lakini Bwana, tungependa kutazama.
We want to pray.
Tungependa kuomba.
We want to be ready.
Tungependa kuwa tayari.
Ready for changes.
Wakati mabadiliko.
Ready for new things to do for you.
Tuwe tayari kukutendea mambo mapya.
Ready to do things in new ways.
Tuwe tayari kutenda mambo katika njia mpya.
Oh Lord, move us forward.
Baba, utupeleke mbele.
Move us forward.
Utupeleke mbele.
Every person here, move us forward.
Kila mmoja wetu hapa Baba, utupeleke mbele.
You.
Katika kuhudumia.
Those who have fallen.
Wale ambao wameanguka.
Lord, help us to stand up again.
Baba, tusaidie tusimame tena.
Turn around and go on believing.
Tuweze kugeuka na tuendelee kuamini.
Strengthen our brothers and sisters.
Na tuweze kuwatia nguvu wapendwa wenzetu.
Work in our lives in this way we pray.
Ufanye kazi katika maisha katika njia hii tunaomba.
When there come changes in money, Lord, we want to trust you.
Wakati tutakuja mabadiliko katika hali ya pesa, Baba, tungependa kutumaini.
Continue to work in our lives.
Uendelee kufanya kazi katika maisha yetu.
We ask it in the name of Jesus.
Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
By this message, you can contact us at Crisco Central Church, P.O. Box 32818 or telephone 569828 Nairobi. And may God bless you.